abengi baria ukwabulo kwishibane fyo bapiri bula mubumi bwesubane. We took it for granted that you buka chamailo ifike samailo tafishi bikwa nakaya. Let me celebrate elone wote kuti mmependa kumfowo wa mtu wandi italo chanine chila talala iwe ngata uliko nsansa shandi kuba na iwe. If you're fire, kuba na iwe. Amaluba, ya kule kafe payanishi chapa umuno venaya. Nekalelo mpile, I love you. Ya kula ndafe payanishi umuntu na lego kupema. Lelo kankwebe okutuyu mfuile.
Cherry fingers.
Let me celebrate you. Let me appreciate you.
Lelo kan